J 207 ko beat mwana katamba uliriza mwana
story ya katamba
teye kweka ya langi liranti alina sirimu
enombozi ya katamba
king of the mic nzizemu banyumizemu
story ya katamba
number one MC wano mu Uganda
enombozi ya katamba
katamba katamba uli la story ya katamba
luko mumurenda chinana mumunana pastor juliet hajirwanga basubira omwana bakuba wetenze rivubuka eryogezi bamanyira wono omwana agenda kubeera mukozi na miryango primary school gye bamusindika kitande heru ne makerele hai tuba tuliawo kutenezi kirabu nga sonze WBS TV nga yakatandika avuddeyo najja ku expositive lirwa Saturday jespa simu misinga kachali kwa after 5 ku next media embwa zimwogera ke ebigambo byesagala Buganda agreement ye agisaininga king of the mic nzizo mubanyumizanga alina sirimu ekyo yamaze okukirangirira kyovola ba jespa nzizo kumubabuulira eno
story ya katamba
teye kweka yalangirira nti alina sirimu
enombozi ya katamba
king of the mic nzize mubanyumizemu
story ya katamba
mwana number one MC wano mu Uganda
enombozi ya katamba
katamba katamba uli la story ya katamba
ono kwenjogera ko host wa binima ne wizikidi nga bomanyi mwana kulide mu showbiz creating a bad ne good memories katamba kwemo kwezo show ya sinka na kalisi
obudde tewali
bato ya sula ne kalisi ezo zenjogera ko si ze real names kamu wa HIV emyaka munane mabegane yejo na jetomula bide ya badda akolanga yali yefako ya mira ARVs okusobolo kuma family yenge eri negative yaguma masajja nakola kisajja kyovola bakatamba paka kati tukyamulojja kasajja katusika sipika naye kadaga social support kati je kasinga okwetaga eri family member wakamenti mwa basinga waliwo ne bano bafala ba social media ababoga ba blogger
ono legend gwe mutalira banga katamba king of the mic gwe mbagamba
story ya katamba
teye kweka yalangirira nti alina sirimu
enombozi ya katamba
king of the mic nzize mubanyumizemu
story ya katamba
number one MC wano mu Uganda
enombozi ya katamba
katamba
okay
katamba uli okay. Story ya katamba
kanona kakoze mwanyanga kabuli alina sirimu nga buli ayita mu bulamu katamba bwayitamu tewerabira mwana okwemirira eddagala olina okwerabirira olina okwefaako katamba mwana yalangiridde nawe totyalweyo feemu jangu olangirire nkaweereza buli alina owooluganda owomukwano noyo kyaliwo ng'alina sirimu njagala okwebaza abantu bano abatukwatiddeko USAID ne UKAID twebaza Royal AID aba Maudi Meyi namwe aba EDI mwana mwebaleka support Uganda KYAZ PS AHR TASO
Uganda Muslim Medical Bureau ne Catholic Medical Bureau Ministry of Health sete za TB mwazi watalwalanga TB
muziwe katamba labirira b'HIV kubanga manche bayitamu nayakiisemu na buli ali eyo mwana kanonga kuweereza mwana alina sirimu bachali bange mwena bali eyo ng'okawuliriza olina sirimu beera n'amaanyi nga katamba vaayo langirye tulwanise sirimu
Doctors Entertainment
Jespa MC uliriza emboozi ya katamba katamba katamba.